Yeah. Ngina 10 nema nega laga funa kungidisa. Leso skatsi angingen. Bangene studio solo balwela kungicisha. Bakhumulate kipa studio mic basikhisa ngicina ngibabuta. Yini nebafana nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Solo angicitsi nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Ngina 10 nema nega laga funa kungidisa. Leso skatsi angingeni. Bangene studio solo balwela kungicisha. Bakhumulate kipa studio mic basikhisa ngicina ngibabuta. Kwendakalani lapho kani kumemeta bani lapho. Mavesa khona hlala rof. Ngathi nidla amahabhu hayi ngathi nidla amathabhu. Niyamoshelani vibe. Aningahluki ekutheni nemaphara. Ngathi nguyo le type. Funa focus exercise. Na ufuna kudila nabochwepheshe. Ngiphuma igame ngimkhoshi phela mina ibuya ngicceceshe. Niyohlala nisinze njengelisaka lasemende. Lasemende, yeah. Noma ngasibhede yami mfana mina ngiyadlala ikhekhe. Even your favorite rapper call me Mr. Vete Pete. Bengicela ni kweshe kweshe. Suka la, since everyone is a goat then I'm a man. Yeah. Ngina 10 nema nega laga funa kungidisa. Leso skatsi angingeni. Bangene studio solo balwela kungicisha. Bakhumulate kipa studio mic basikhisa ngicina ngibabuta. Yini nebafana nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Solo angicitsi nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Nenda nanani lapho. Ngina 10 nema nega laga funa kungidisa. Leso skatsi angingeni. Bangene studio solo balwela kungicisha. Bakhumulate kipa studio mic basikhisa ngicina ngibabuta.